Ngicela sivule kwabase Thessalonica besibili. Namhlanje sotatisha uchapter 2 wakhona uverse 1 kuya kuverse 12. Umyalezo obalulekile esiwubonayo la masiqhubeka nale series yethu yokubuya kuka Jesu ukuthi usuku lwenkosi aluzi ukufika engakambulwa umuntu ongenamthetho. Ileso isihloko nesummary yomyalezo kaPaul la. Ngifuna sibone izinto ezintathu la before ngiwafunde lamavesi. Okokuqala, uNkulunkulu akafuni kube khona ukudideka nokutatazela bazalwane masicabanga ngendaba yokubuya kaJesu. Akafuni ukudideka nokutatazela okulethwa isikhathi esiningi abantu asuke becabanga ukuthi sebeyalwazi usuku, sebengaliqala nokuthi lunini. Kujwayele ukuletha isiphithiphithi ebandleni likaNkulunkulu angasifuni uNkulunkulu. Uzobona ukuthi uPaul udila naleyo nto la okokuqala. Okwesibili, uyabatshela uPaul ukuthi lolu suku lokubuya kaJesu kunezinto okufanele zenzeke before lufike. Akhuluma ngakho la indaba yokuhlubuka kwabantu nokuvela komuntu ongenamthetho esokhuluma ngakho. Bese ke engena kwincazelo yezinto ezithize ngalomuntu ongenamthetho, khona ibandla lizomazi likwazi nokumbona lazi nokuthi limelane kanjani naye. Lezo zinto ezintathu esizoyibona. Ngifuna ukufunda kusola kuverse 1 kuya ku-12. Ake sisafunda nje ubone ukuthi ungayibona nawe lezinto ezintathu engiyibalayo la. Verse 1, mayelana nokubuya kwenkosi yethu Jesu Kristu nokubuthanela kwethu kuyo. Siyanxusa bazalwane ukuba ningasheshi ukuxoveka emqondweni wenu, futhi ningethuswa noma ngomoya, noma ngezwi, noma ngencwadi okungathi ivela kithi, sengathi usuku likaKristu selifikile. Makungabikho muntu onikhohlisayo noma ngayiphi indlela, ngokuba aluyukufika usuku kungakafiki kuqala ukuhlubuka nokwembulwa komuntu ongenamthetho, indodana yembubhiso, omelene nakho konke noyikhukhumezayo kukho konke okubizwa nguNkulunkulu noma yini ekhonzwayo, aze ayihlalise ethempelini likaNkulunkulu ezenza uNkulunkulu. Anikhumbuli yini ukuthi ngisenani nganitshela ngalokho na? Seniyakwazi okumbambezelayo manje ukuze ambulwe ngesikhathi sakhe. Ngokuba imfihlakalo yokungabi namthetho isiyasebenza kuphela nje ukuba kudediswe yena obambezelayo manje. Kulapho ke eyakwambulwa khona lowo ongenamthetho, eyakumqothula ngomoya womlomo wayo iNkosi uJesu imbubhise ngokubonakala kwayo mhla ifika. Ukufika kwalowo ongenamthetho kuyacaca emsebenzini kaSathane osebenza ngawo onke amandla nangeyibonakaliso neyimangaliso ezingamanga nangayo yonke inkohliso yokungalungi kwababhubhayo. Ngenxa yokuba bengakuvumanga ukuthanda iqiniso ukuze basindiswe, ngalokho ke uNkulunkulu ubathumela ukulutheka okunamandla ukuze bakholwe ngamanga ukuba bahlulelwe bonke abangakholwanga iqiniso kodwa bejabulela ukungalungi. Amen. Into yokuqala ke esiyibonayo, uNkulunkulu akafuni labazwane baseThessalonica banyakaziseke, badideke, kube nokutatazela. Masibuya ke siqala kuverse 1 mayelana nokubuya kwenkosi yethu Jesu Kristu nokubuthanela kwethu kuyo. Ilezo zinto uPaule afuna ukukhuluma ngazo manje kulabazwane baseThessalonica. Ufuna ukukhuluma nabo mayelana nokubuya kwenkosi nokubuthanela kwethu kuyo. Mayikhuluma ngokubuya kwenkosi into akade ithintile ngala ku chapter 1 kuyona lencwadi. Uma ubuka kusukela ku verse 6 kuya ku 10 ngiyafuna nje ukufundela lapho mbijana khona uzobona ukuthi uqhubeka nento akade ishilo bethe ku verse 6 ka chapter 1 uma kuyinto elungile kuNkulunkulu uyakubuyisela ukuhlupheka kulabo abanihluphayo khona ilanga elizayo uNkulunkulu azophindisela kulabantu abahlupha abazane baseThessalonika kwakukhona ukuhlukunyezwa kwakukhona ku verse 7 bese nina enihluphekayo aniphe ukuphumula kanye nathi ekwambulweni kwenkosi uJesu ivele ezulwini ineyingilosi zamandla ayo mawuJesu ebuya baya kwahlulelwa laba abanihluphayo nina ninikezwe ukuphumula uma uJesu ebuya ehla neyingilosi emandleni onke ayo kuverse 8 eselangabini lomlilo ukuba ajezise labo abangamaziyo uNkulunkulu nabangalaleli ivangeli lenkosi yethu Jesu labo ke baza kujeziswa ngokubhujiswa okuphakade basuswe ebukhoneni benkosi naphambi kwenkazimulo yamandla akhe lapho ifika ukuba ikhazimuliswe kubo abangcwele idunyiswe ngalolo suku yibo bonke abakholwayo ngokuba nakholwa ngobufakazi bethu lapho ifika uPaul ke useqhubeka nalokho kade kuqale lapho ku chapter 1 ufuna ukubachazela some more ngalento yokufika kaJesu ingakho ke ma usuqala ngaphesheya ngale chapter 2 mayelana ke nokubuya kwenkosi bese add indaba yokuthi sobuthanelwa kuyena uJesu leyo kubuthanela kuyena ikunikeza umqondo ukuthi mayifika uJesu abazone bazoqoqwa endaweni zonke abayobe bekuzona emagumbini amani umhlaba siyoqoqwa sibuthanele kuyena uJesu into abekade eke wakhuluma ngayo uzokhumbula mawulalele kahle ubaba Dlamini kade efundisa kulamasonto adlule ku 1 Thessalonians chapter 4 uPaul wakhuluma ngalento yokubuthana kwethu sibuthanelwa sibuthaniselwa kuyena uJesu. For example, verse 16 ka chapter 4 1 Thessalonians ngokuba inkosi uqobo iyakwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo. Jesu yokwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo ngephimbo lengilosi enkulu nangecilongo likaNkulunkulu. Abafileyo kuKristu bayakuvuka kuqala. Lapho ke thina esaphila sisele siyakhlwithwa kanye naye emafini okanye nabo emafini laba bafileyo sihlangane nenkosi emoyeni siyakhlala nayo njalo inkosi mayibuya uJesu abafile bayavuswa emathuneni thina esaphila bayebe besaphila ngaso sikhathi bayahlwithwa bayiswa emoyeni phezulu siyabuthana kuyobe kune gathering ilento oyayizwa sometimes ibizwa nge rapture ukuhlwithwa kwebandla siyohlwithwa phansi abafile bahlwithwe emathuneni sibuthane ndawonye ukuhlangabeza inkosi emafini ileyo nto uPaul futhi afuna ukunaba ngayo kulamavesi ubekade babhalele ngayo kwincwadi yakhe yokuqala lapha ku chapter 4 bengifunda khona ufuna ukunaba ke ngayo manje la kwincwadi yakhe yesibili ku chapter 2 futhi ke mawufunda uqhubeka laphana sibuyele ku 2 Thessalonians chapter 2 manje siyanxusa bazalwane ku verse 2 ukuba ningasheshi ukuxoveka emqondweni wenu futhi ningethuswa noma ngomoya noma ngezwi noma ngencwadi okungathi ivela kithi sengathi usuku lika Christu selifikile khona ukuxoveka okukhona emqondweni yabo okuchaza ukudideka khona izinto abangasayi understand manje ebadidayo ngalendaba yokubuya kaJesu futhi kukhona nokuthuka emphefumulweni yabo bathukile kukhona ukutatazela okukhona ebandleni ngalendaba yokubuya kaJesu uthi uPaul ibangwa ukuthi kukhona umoya ngicathi ukhuluma mhlambe ngomuntu owaye prophet noma abantu babe prophet bethi bakhuluma ngomoya ongcwele kunesiprofeti abanaso eziveza ukuthi usuku lokubuya kaJesu is around the corner mhlambe bagagula ne date ukuthi ubuya nini uJesu bathi selula manje selifikile ngesikhathi sisaphila thina bazalwana uJesu uyabuya mhlambe basho nokuthi nini noma ngezwi izwi kuveza imfundiso intshumayela umuntu wamaphambi kwabo wabafundisa wabatshela ukuthi uJesu uyabuya masinyane manje usefikile khona manje mhlambe egagula nokuthi nini noma ngencwadi okungathi ivela kithi khona wabhala incwadi waforge incwadi kungathi ivela koPaul abapostoli wayithumela ebandleni mhlambe yafundwe ebandleni ebandla sihlangene ukuthi uPaul ubhala ukuthi bazalwana uJesu uyaqhamuka manje masinyane emanisazukufa mhlambe naye date uJesu abuya ngayo soke kunobutatata obukhona ke manje ebandleni ukuthi inkosi iyabuya khona manje uPaul asifuni ukuba kube nokudideka nokudatazela okunjalo ngenxa yalezo zinto lezo enizwile eyikhomba ukuthi usuku likaKristu selifikile uchaza ukuthi selula eminyango mhlawumbe uyabuya next week mhlawumbe uyabuya ntambama kuvele kube khona umuntu onjalo uyacabanga ukuthi kungenzeka nebandleni mangase kushiwe into enjalo nathi siyikholwe ngempela ukuthi uJesu uyabuya next week Wednesday into yokuqala njengenzeka ukuthi abaningi bethu abavuki kuye emsebenzini kusasa ingabe ngisawufunani and uzobona la uma sibheka kwenzeka exactly into enjalo la eThessalonica abantu bengasafuna ukusebenza ngenxa ukuthi betatazeliswa yilento yokuthi kukhona osethe kubona uJesu uyabuya. So ke uthi la maqedwe verse 2 sengathi usuku likaKristu kahlahle usuku lwenkosi leli ubabudlamini akhuluma ngalo last week the day of the Lord. Wakhuluma ngayo eyibuka lapha encwadi ngaphawu yokuqala kwabaseThessalonica ku chapter 5. Kahle kahle usuku lenkosi iconcept eveza ukuthi seliphelile olwabantu usuku liphelile olika sathana usuku usuku lenkosi ke manje usuku lokuthi ayiphindiselele kubantu usebanikile ichance ubanikile isikhatsi sabo batamasa benza umathanda sengathi uthi uNkulunkulu now it's my turn lento ukuthi usuku lenkosi iveza ukuthi i-turn kaNkulunkulu ke manje yokuthatha over izinto emhlabeni ayiphindiselele kwizitha zakhe avuze labo abakade bemkhonza siphelile isikhatsi sabantu phelele isikhathi sokuchamasa sokutamasa kwabantu noSathane kodwa sekuyisikhathi sikaNkuluNkulu usuku lwenkosi abanye bakholelwa ukuthi usuku lwenkosi i technical term echaza ukubuya kukaJesu esebuye kwesibili kukhona abantu abanaleyo mfundiso iyona kahle kahle eningi ngalesikhathi esiphila kusona noma kwakungahleze kunjalo ekuqaleni ka theology bizwa nge pre-tribulation rapture yebandla ibandla lizohlwithwa Jesu uzobuya angabuya noma yini nahluthi ibandla bese kuvela indaba kamphiki Christu for 7 years bese phinde yabuya uJesu ilake bathi bona usuku lenkosi liqala ekubuyeni kwakhe kwesibili so uJesu uyabuya kodwa uzobuya twice khona imfundiso enjalo baningi abayikholwayo so ke mabe khuluma bona ngosuku lwenkosi bacabanga lokhu yakubuya kukaJesu kwesibili hayi ukuhlwithwa kwebandla ekuqaleni khona abanye ababona usuku lwenkosi luchaza yonke into maqondana nokubuya kukaJesu zonke izinto ezizokwenza kusukela ibandla lihlwithwa liyomhlangabeza nakho konke okunye okuyolandela emva kwalokho kuyobe sekuwusuku lwenkosi ziphelile iy'khathi zabantu sekuyisikhathi sikaNkulunkulu manje sokuthi abuse mina ngikuleso sikole sokucabanga kodwa nakhona lapho abantu bahlukana kabili kukhona bathi uma-ke selifikile usuku lwenkosi uJesu uyofika bese kuba neminyaka e-1000 ebusa siyokhuluma ngayo khona enye ilesson ekhuluma ngo-1000 years and then bese kube nakwahlula kokugcina nokudalwa kwezulu nomhlaba omusha kube khona bathi uyobuya uJesu kodwa sikho lesa sikhathi sika-1000 sisimbolic for isikhathi esikusona manje sebandla uyobuya nje uJesu uqedwe zonke izinto kwahlulelwe same time singene ezulwini elisha nomhlaba omusha so ikhuluma lezo zinto uma siya ngasekupheleni kwale series khona nizo understand ukuthi abaningi babona kanjani kodwa engifuna ukukusho nje la njoba ngiyimenshina lezi zinto ukuthi akwenzi mahluko kangako ngoba uJesu uzobuya mawukuthi ukhona 1000 years sonke sebesikuona silandela uJesu wayekhe inkingi mawukuthi awukho siya celebrate futhi sonke silandela uJesu singena emhlabeni omusha nezulu elisha no problem akekho yolahleka ngoba uJesu uyobe sefikile uyoveza ukuthi nina beningabonanga kahle nina beningabonanga kahle bese yasihola sonke ngakho asikho isidingo sokuxabana sibanga lezo zinto ezinjalo nezo into bancwele mawubuka chapter 3 kuyona lencwadi le ngenxa ukuthi base becabanga ukuthi usuku lwenkosi lwase lifikileke yasuka inkinga le kade ngiyichaze manje kufundela chapter 3 ngisuke nje lapha verse 6 uzoyibona le nkinga uthi uPaul kepha bazalwane siyaniyala egameni lenkosi yethu Jesu Christu ukuba nibagweme abazalwane abangamavila abangawulandeli umyalo enawamukela kithi ngokuba nina luqobo niyazi ukuthi kubaluleke kanjani ukuba nisilingise ngokuba azizange sibe ngabavila phayo lapho sasinani azidlanga sinkwa samuntu ngesihle kodwa sayikhandla sisebenza kanzima ubusuku nemini ukuba singabi mthwalo kumuntu hayi ngoba sasingenalilungelo lalokho kodwa ukuze sibe isibonelo kini sokuba nani nisilingise ngokuba ngesikhathi sisenani saniyala ngalokho ukuthi sathi uma umuntu engathanda ukusebenza makangazi ngokuba siyezwa ukuthi abanye benu bangamavila behla benyuka bengenzi nolinciko kodwa beyigaxa indabeni zabanye angithi bazwile ukuthi uJesu uyabuya futhi mhlambe ubuya next month kushiyo njalo abasazi ukuyihlupha ke ngokuyosebenza bayolima bayotshala bayovuna balinde ukubuya kaJesu lokho sekuthiwe kuyenzeka manje bahlezi balambile sebenkashela kwabanye bafuna ukudla ukusebenza kwabanye ngoba bona uJesu uyabuya bazukwenza lutho sekune chaos la ebandleni yabantu abangafuna ukusebenza abasafuna ukuphila impilo ejwayelekile because bezwe ukuthi uJesu usuku lwenkosi selifikile lusemnyango ubuya khona manje uJesu kwadala lesiphithiphithi ke sokuthi abazalwane bashintshe indlela abaphila ngayo ngoba bacabanga ukuthi sebeyalwazi usuku ukuthi linini Verse 12, kulaba banjalo siyabayala futhi siyabakhuthaza enkosini uJesu Kristu kuba basebenze ngokuthula badle esabi isinkwa. Abayeke ukufuna ukudlo kwabanye, wonke umuntu akabuyele emsebenzini, wonke umuntu akaqhubeke nempilo yakhe ejwayelekile, niyeke lesiphithiphithi esenaso sokubuya kukaJesu. Verse 13, kepha nina abazalwane ningadinwa ngokwenza okuhle, ningayeki ukwenza okuhle, qhubekani nemisebenzi emihle ekade niyenzela uNkulunkulu. Kepha uma kukhona ongalilaleli izwi lethu kule ncwadi mphawuleni lowo ningahlanganyeli naye ukuze abe namahloni kodwa ningamthathi njengesitha kepha melulekeni njengomzalwane sengathi inkosi yokuthula uqobo inkosi yokuthula hhayi eyesiphithiphithi nokudatazela nokwethuka nokudideka inkosi yokuthula uqobo inganipha ukuthula ngeyikhathi zonke nangeyindlela zonke niyeke ukuba yile nto eniyiyona manje inkosi mayibe nani nonke kuverse 17 athi lo mkhonzo ngiwubhale ngesandla sami uPaul wayethi mayibhale incwadi ngoba wayesemdala kube nomuntu ombhalelayo yena akhuluma omunye abhale kodwa la ekugcineni umphuci ipeni lobhalayo bese ebhala athi lo mkhonzo ngiwubhale ngesami isandla mina Paul okupha ukuzo zonke incwadi engiyibhalayo ngoba ngithi khona base beforge incwadi zakhe befundisa ibandla into engekho bethi kubhala uPaul manje useyabhala kala ukuthi nansi ebhalwa yimini incwadi nakho mina ngifuna nikwazi ngempela maqondana nokubuya kwenkosi nendlela enimele ukuphila ngayo uma nilinde ukubuya kwenkosi zike zenzeka ke izinto enje bazowena nasemlandweni sezidlulele sesikhathi lesabantu bagagule bathu Jesu buya ngonyaka kabani mhlawumbe sebebone izinto ezithize zenzeka babona izimpi babone uIsrael ebuyele ezweni lakubo ngo-1948 bagaguleke bathi 7 years from now uJesu uyabuya kusuke lesi siphithiphithi kubantu abadidekile abangali understand izwi bashintshe impilo zabo bayeka ukusebenza bathi manje balungisele ngoba bayalazi bona usuku ukuthi lunini uNkulunkulu akayifuni le yonto indlela yokuyilungiselela bazalwane for kubuya kuka Jesu ukwenza lezinto uJesu asiyale ngazo ukuphila lempilo yokungcwele siyiphilayo ukushumayela ivangeli njengoba silishumayela ukusebenza ebandleni silekelelana ukuvuka uyosebenza wondla umndeni wakho zonke lezi zinto uNkulunkulu asiyale ngazo kuTestament elisha uJesu ufuna mayifika asifice sizenza akafuni ukusifica sihlezi siphethe uyikhoma sibheke phezulu singasezilutho sithi silinde ukuhamba ukuhlwithwa akayifuni isinari enjalo uJesu so ke indlela yokuba ready ukulalela izwi likaNkulunkulu uliphile empilweni yakho ufuna ukufica ulwa nezono zakho ufuna ukufica ufunda iBhayibheli lakho ukukhuleka ufuna ukufica uze enkonzweni usebenza ngeziphiwo zakho ufuna ukufica ubhizi ngezinto nezangaphandle kwenkonzo ufanele ngabe uyazenza emndenini emsebenzini ezikoleni uJesu ufuna ukufica uphila nje ngalendlela ejwayelekile yomzalwane ileyo ndlela yokuba ready for ukubuya kwenkosi hayi le hysteria ne chaos eyayisikhona ebandleni laseThessalonika ngifuna ukuya ke kuleli phuzu lesibili masinyane kulona lolu suku uthi uPaul ekubona aluza ukufika engakafiki umuntu ongenamthetho nokuhlubuka uPaul akhuluma ngakho kuverse 3 second Thessalonians chapter 2 makungabikho umuntu onikhohlisayo noma ngayiphi indlela labantu abantshele usuku lokuthi uJesu ubuya nini bayanikhohlisa labantu abathi usuku lokubuya kwenkosi selifikile ningavumi banikhohlise ngiyafuna kuyiunderline leyo bazalwane umuntu osindisiwe omecho enkosini ave kunzima ukumfundisa izinto ezingekho eBhayibhelini noma izinto angayibona eBhayibhelini unenkani akekho open minded umuntu omecho enkosini mawuthi uyamfundisa into ufuna umkhombisa embhalweni ufuna ukuyibona aqala ukuthi lento iyona le nabapostoli abayifundisa iphezulu likaNkulunkulu akasiye umuntu ofundise akalula izinto umuntu osindisiwe nokhulile enkosini abantwana enkosini aba open minded abathathwa iyona yonke imoya yeyimfundiso abafuna ukuvela njengabantu abanenkani niyazi leyo nto abazalwane sometimes bayasaba ukuthi bathiwe ba indoctrinated khona amate manjalo esibizwa ngawo uma abantu sebefuna sithambe khona bezosifundisa into engekho bathi nina ni dogmatic ngayo yonke into ingqondo zenu uyivalekile nje nazi lokho enikwaziyo anifuni ukuvula ingqondo nibone eminye imbono ningavumi kolozani nqabani ukuthi banikhohlise umuntu okhulile enkosini akavumi ukufundiswa inoma yini funda na ukuba nenkani ngezwi likaNkulunkulu lokho sukwazi kubambe makhona okuqhamukayo okungahambisani nakho demand ukukhonjiswa ukuthi kuphe ezwini kuhlangana kanjani nalokho ebese ngikwazi vele ungavumi ukukhohliswa kalula ungavumi ukufundisa uthathwe inoma yiphi imfundiso ngoba ubona abanye abantu beyilandela mayiqhubeka kuverse 3 ngokuba aluyokufika usuku kungakafiki kuqala ukuhlubuka nokwembulwa komuntu ongenamthetho khona izinto ezimbili okufanele zenzeke ngaphambi kokuthi kufike usuku likaKristu njengoba ngisho ukuthi mina iunderstanding yami la usuku likaKristu lihlanganisa le yantu Paul athe ukubuya kwenkosi mayelana nokubuya kwenkosi nokuqoqanelwa kwethu kuyona hlanganisa ukwehla kukaJesu nokuhlwithwa kwebandla liya kuyena usakhuluma ngaleyo nto leyo angiliboni usuku lwenkosi njengenye event ehlukene nalento abeqale ngayo lapha phezulu ethi ukuhlwithwa kwebandla liqoqelola kuyena uJesu so ke maqondana nalezo zinto azizukwenzeka kungakafiki kuqala ukuhlubuka lokhu kuhlubuka akhuluma ngakho uPaul No Jesu wakuthinta mawukhumbula ku Matthew 24. Mangikufundela nje ukukhumbuza laphana ku verse 10 wayethe uJesu abaningi bayakhubeka bayohlubuka bayosuka ekukholweni bakhaphelane badayise ngabanye futhi bazondane. Kuyakuvela abaprofethi mbumbula abaningi badukise indimbane zabantu. Liyakuphola uthando ngenxa yokwanda kobubi, kepho khuthazela kuze kube sekupheleni uyena oyosindiswa. So abantu ngeke babekezele kuze kube sekugcineni bayohlubuka enkosini. Kuyobe kunokuhlukunyezwa kwabazalwane, ngakho bayodayisana bazondane bethi inini nisenza size sihlukunyezwe kanje, ngoba lokhu nigoloze nalento enithi iqiniso, yini ningabi open minded bafune kube khona ukuzondana kubantu kade bekhonza ndawonye. Abanye sebehlubuka belandela abaprofethi mbumbulu. Uthando luphole ngenxa yokwanda kobubi nokuhlupheka okuyobe kukhona ngalezo yikhathi, kodwa obekezele kuze kube sekugcineni uyena oyakusindiswa. Kunesikhathi esizayo sokuhlubuka kwabantu ebandleni, khona isikhathi esingakafiki esingakasiboni. Ayethi uPawulu esiyeza la khona, njengoba sikhonza sikanje kunenqwaba yabazalwane all over the world, kuyovele kugamfuka inqwaba yabazalwane bathi abasayifuni lento kaKristu, balandele labafundisi bamanga, abaprofethi mbumbulu uJesu akhuluma ngabo la. Kukhona isikhathi esinjalo esisazofika esingakasiboni sokuhlubuka okungafani nokuhlubuka esike sakubona before emabandleni. Niyezwa bathandekayo? Bese thi into esibili okumele babone ngayo ukuthi usuku alikafiki ngoba ayikwenzeki, nokwembulwa komuntu ongenamthetho. Uyabona uverse 3 maye kupheleni. Ukwembulwa komuntu ongenamthetho. Kuningi-ke ebenganichazela khona ngalo muntu ongenamthetho, kodwa anginaso isikhathi la. Ngifuna ukusummarize kuphela ngoba samthinta nangesikhathi sikhuluma ngoMatthew 24. La ubizwa ngomuntu ongenamthetho, the man of lawlessness. KuMatthew 24 uJesu uthi incithakalo ebhubhisayo eyakhulunywa uDaniel, the abomination of desolation. Sabona ngesikhathi kuMatthew 24 ukuthi masiya kuDaniel kuchapter 9 sifike sithole ukuthi khona umbusi ozofika ezikhathini zokugcina oyobusa phezu komhlaba wonke, ayigagule njengonkulunkulu, athi yena uNkulunkulu, amelane nayo yonke into enye ekhonzwayo, futhi abulale bonke abantu abangafuni ukukhonzana njengonkulunkulu. Ile nto uJesu ayibiza ngencithakalo ngoba uyoyibeka njengonkulunkulu ethempelini likaNkulunkulu. U-1 John chapter 2 umbiza ngomphiki Kristu. Uma ufunda uqhathanisa uyabona ukuthi kukhulunywa ngomuntu oyedwa. U-Revelation 13 umbiza nge-beast, isilwane sokuqala esaqhamuka sivele olwandle. Bese indlela abamchaza ngayo uyabona ukuthi uye lo muntu lo noPawule akhuluma ngaye la. Before uJesu abuye khona umongameli, inkosi, uPrime Minister, whatever ufuna ukumbiza ngaye, oyothatha amandla phezu kwazo zonke izizwe emhlabeni. Angithi manje sibuswa omongameli abahlukahlukene ngokwezizwe. Khona indoda esazovela eyokwazi ukuthatha amandla phezu komhlaba wonke. Mayisibusa phezu komhlaba wonke, ibize ngonkulunkulu, bese ivala nayo yonke into eyinkolo. Kuzwala sengathi mayichazwa ayikuba khona enye into eyinkolo neyinkolo ezahlukahlukene, iyobe iphoqa wonke umuntu ukuthi ayikhonze yena. Abagolozayo bayobe bebulawa ila lokhu kuhlupheka. Athi uJesu kuMatthew 24 akaze kwaba khona okuyovela khona mhlabazalwane sebegoloza ukukhonza le ndoda njengonkulunkulu, mese beyabulawa ngaleso sikhathi esibizwa nge-Great Tribulation, ukuhlupheka okungafani nakho konke okunye ukuhlupheka okwake kwaba khona before. Ingakho sazi ukuthi izinto ezisakwi-future lezi ezisazokwenzeka. Iyona le ndoda uPawule la ibiza ngendoda engenamthetho. Uthi-ke uPawule usuku lukaKristu aliyukufika ingakavili. Ingakavili. And siyazi from uDaniel chapter 9 na nezinye indawo kuDaniel na Revelation ukuthi isikhathi sokubusa kwayo kuyoba u7 years. uDaniel uthi isonto kodwa ekhuluma ngesonto lemnyaka uyayibona ilanguage mayifunda kuDaniel 7 years ebusa then inkosi yobuya okusho ukuthi masingakayiboni le ndoda makuthi libuya kahle izwi likaNkulunkulu kuna at least 7 years between manje makuthiwa ivela namhlanje le ndoda nokubuya kukaJesu nezo le ntombazalwane asivumelani sonke kanjalo ngiyazi khona abakholwa ukuthi angabuya namhlanje kodwa ukuze bakholwe lokho fanele bayihlukanise indaba yokubuya kwakhe ubuya eyimfihla hlwithi ibandla kube nalesikhathi ke ngishoyo aphinda abuye esezokwenza lezi zinto ke mina ngibone ngathi ubuya once uJesu mangibuka indlela uPaulu akhuluma ngalo ngoba ukube ubefuna ukukhuza ibandla ethi usuku lenkosi alikafiki umuntu okholwa ukuthi uJesu uzobuya kabili ngicathi bezovela athi bazalwana usuku lenkosi alikafiki ngoba sikahlithwa ngicathi bezosho njalo uPaulu la kodwa akathi usuku lenkosi alikafiki ngoba mina Paulu niyangibona ngisela uthi alikafiki ngoba umphiki Christa akaqhamuki nokuhlubuka akwenzeki okwenza ukunginomqondo ukuthi futhi labazalwane kumele balindele ukubona ukuhlubuka kwenzeka bakubone nokufika komphiki Christu yingakho futhi ezomchaza njengoba sombona manje he goes into great detail ukumchaza umphiki Christu ngoba ngicabanga ukuthi ufuna abazalwane bakwazi ukumbona futhi babe ready ukuthi mayisefikile bakwazi ukumnqoba kodwa njengoba ngishilo akuzona izinto zokuxatshanelwa lezi ngifuna sicabanele ezinye izinto singaqabanele yama details okubuya kukaJesu ne sequence yakhona mazivumelana ngokuthi uyabuya ubuya physically njengoba acezela lo mfundisi uDlamini kwanele lokho ama details ukuthi kanjani khona kanjani singaphikisana kodwa sizwane ake sibuke manje lesikhathi esisele ukuthi uPaulu usambulelani ngalendoda ewumphiki Christu uyibiza la nge man of lawlessness indoda engenamthetho ake siqale nje ngalokho umuntu ongenamthetho okuchaza ukuthi umuntu ongavumi ukulawulwa inoma imuphi umthetho akazukuzwa ngemthetho yabantu njengoba kunama constitution nje yonke indawo yena akazukuzwa ngaleyo nto nokuthi abantu bathini futhi akazukuzwa ngomthetho kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wayetheni ngoba ngithi khumbula uzobe eyibiza ngoNkulunkulu yena soke uyobe eyindoda eyenza umathanda wakhe umuntu oyobe ekhohlakele futhi ephakeme ngendlela engajwayelekile akakaza vele umuntu onje bonke abantu namakhosi angcolile ayenakho ukuhlonipha indlela zokuphila zabantu ayenakho ukuhlonipha izinto ezithize ezimoral uNkulunkulu ayeyishilo lo uyobe engenandaba namthetho wamuntu noma namthetho kaNkulunkulu uyobe eyindoda engenamthetho deep down kwi-character yakhe lento yokuthi umuntu ongenamthetho kuveza ukuthi ekujuleni kwe-character yakhe umuntu olawless ongenandaba namthetho owenza umathanda okhohlakele owonakele ngendlela engajwayelekile kunenkosi ezayo eyobe ingcole ngendlela esingakaze siyibone in the history of humanity uthi okwesibili indodana yembubhiso son of destruction wenza sengathi ukubhujiswa kuyena ukubulawa ukuthi kuqedwe ngaye kubaba wakhe uhlobene nakho into emfanele ngoba njengoba umuntu ongenamthetho nje umuntu ofanelwe ukubhujiswa uNkulunkulu and futhi uyalapha ekubhujisweni akasi umuntu ozolasta isikhathi eside akasi umuntu ozophumelela ezinhlelweni zakhe kodwa umuntu wokubhujiswa umuntu obheke esihogweni uNkulunkulu azomdestroya inkosi eyoqhamuka ingcola ukwedlula wonke kodwa futhi bese iye kubhujisweni izalelwe khona ukubhujiswa idestined for ukubhujiswa indodana yembubhiso verse 4 umelene nakho konke noyikhukhumezayo kukho konke okubizwa ngoNkulunkulu noma yini ekhonzwayo aze ayihlale sethempelini likaNkulunkulu ezenza uNkulunkulu bese ngeke nganichazela ngale ingakho ngineshow ukuthi uPaul ukhuluma ngomuntu ofanayo nalo uJesu akhuluma ngaye nalo uDaniel ayikhulume ngaye nalo uJohana ayikhulume ngaye ilomphiki iKristu lo enike nizwe ngaye naku Revelation 13 mawufunda ufike uthola lezi zinto le uzenza uNkulunkulu aze ayihlalise ethempelini likaNkulunkulu ezenza uNkulunkulu. I'm not sure ukuthi usho ini mayisho ithempeli. Kungenzeka ukuthi ukhuluma ngethempeli ka-Israyeli elisazophinde lakhiwe ngoba likho manje ithempeli lalikhona uPaul abhala lencwadi. Bakhona babona kanjalo laba bakholwa ukuthi uJesu ubuya kabili, bakholwa ukuthi kusazokwakhiwa ithempeli and then uyobe ezenza inkosi yabaJuda ehlale phakathi ethempelini. I'm not sure ukuthi that's the right interpretation ngoba ngibona ukuthi lingabizwa ngelikaNkuluNkulu noma lingakhiwa ithempeli. UNkuluNkulu akasahlale emathempelini manje noma amaJuda angaphinda lakhe ngeke alirecognize njengelakhe, kodwa ithempeli likaNkuluNkulu kwiTestament elisha itemu elichaza ibandla likaNkuluNkulu. So ke ngicabanga ukuthi into eshiwo la makuthiwa uyoyihlalisa ethempelini likaNkuluNkulu uyoqhwakela ethempelini likaNkuluNkulu kukhulunywa ngokuyiveza njengomholi webandla nenkosi yebandla. And already khona into ecishe ifane nale. AmaKatholika athi uPope uyinhloko yebandla emhlabeni. Khona uKristu njengenhloko yebandla, kodwa uPope bathi uyinhloko yawo wonke amaKristu emhlabeni. Noma kuPope akayibizi ngoNkulunkulu, so angithi uPope uyena umphiki Kristu. Kodwa ileyo nto enjalo leyo. Yokuthi kunendoda ethi yona wonke amanye amaKristu angaphansi kwayo iqhwakele phezu kwamaKristu ithempeli likaNkuluNkulu izenze uNkuluNkulu. Ngicathi kuyobe mhlawumbe uyoqhamuka njengomfundisi ekuqaleni, uyobe ewusopolitiki kodwa o-religious, mhlawumbe uyoqubuka ebandleni njengoba ehola nje ukuhlubuka kwabantu, mhlawumbe bayobe behlubuka bemlandela kade sebandleni naye. Ngikade osopolitiki abayibandakanya nebandla bazenze abamele ibandla likaNkuluNkulu. Ibandla likaNkuluNkulu alihambi ngamandla ombuso, aliwadingi amandla ombuso, lidinga nje amandla kamoya engcwele kubantu abashumayela ivangeli. Verse 5, ushela uPaul ukuthi khona into esamvimbile manje. Uthi verse 5, anikhumbuli yini ukuthi ngisenani nganitshela ngalokho na? Wayebachazela uPaul kunezinto ezinye angayibala ngoba wayebatshelile verbally esakhona eThessalonica. Seniyakwazi ukumbambezelayo manje ukuze ambulwe ngesikhathi sakhe. Ngokuba imfihlakalo yokungabi namthetho isiyasebenza kuphela nje ukuba kudediswe yena obambezelayo manje. Imfihlakalo yokungabi namthetho lento eza nayo lendoda isiqalile vele ikhona. Bakhona abaphika iKristu, uJohane usho njalo. Bakhona abaprofethi bamanga. Bakhona nabayibiza ngoNkulunkulu, ushembe nje uthi uNkulunkulu noma kuthiwa yena akasho, abalandeli bakhe bathi uNkulunkulu angabakhuzi. So ke ikhona already lento yabantu abazama ukususa abantu kuKristu. Angithi uyazi noShembe waye umfundisi waseBaptist mawuthi awazi. So ke into enjalo sesiyayibona already amazwibela ayo. Abaphika iKristu abancanyana bayasikhombisa ukuthi into enjani lento ezobe iqhamuka yalomphika iKristu. So ke uthi uJohane sikhona, kodwa khona into esayivimbile asazi ukuthi yini le uPaul ayibala futhi akasitshela ngoba wayebatshelile esakhona. Abanye bathi umoya engcwele esebandleni, ingakho bethi ibandla kufanele lihlwithwe kuqala bese yaqhamuka. Abanye bathi i-law and order, uma kusakhona u-government ogcina umthetho akwazi ukubopha abantu abafake emajele uma bengawugcina umthetho, then ngeke iqhamuke le ndoda le. I'm not sure mina ukuthi lokho kokubili ku-right, ngoba labaphika iKristu abancane bayaqhamuka noma kunjalo. Abantu bayakwazi ukukhohlisa abantu noma ibandla likhona, basahlubuka abantu ebandleni, ibandla likhona, umoya ongcwele khona, no-government ekhona, zikhona iy'gila mkhuba. I think nje noma singazi ukuthi yini exactly la uNkulunkulu ayikhombayo, siyazi ukuthi uyena ovimbe lento ukuthi ingenzeki. Ngicathi into uPaul ayichaza la kuverse 7, u-5, 6 no-7 ukuthi asikashaye isikhathi sakhe. Into embambezelayo before isikhathi sakhe sifike ukuthi uNkulunkulu decide nje ukuthi uzofika nini. Asikashaye isikhathi sokubuya kukaJesu, ngakho nokufika kwalendoda uNkulunkulu sakuvimbile uzokudedela mase kushaya isikhathi sakho asazi ukuthi nini kodwa uNkulunkulu mhla sekudedelile siyoyibona indoda iqubuka ibiza ngoNkulunkulu ithatha amandla phezulu komhlaba ifuna ukukhonzwa ihlukumeza ibandla ngendlela engakazibonakale yenza imangaliso njengoba sobona khona manje abaningi bayilandele bathi uNkulunkulu 7 years into that thing uJesu abuye kodwa asazi ukuthi nini uNkulunkulu usamvimbile isikhathi akasikafiki noma siwabona amazwibela ukuthi kuzani ngalabo abaphika iKristu abancane abaqhamuka manje. Verse 6 uthi bese ngifunda uverse 6 okubambezelayo manje ukuze ambulwe ngesikhathi sakhe I'm saying isikhathi kaNkulunkulu esimbambezelayo and kuzodediswa okumbambezelayo meaning uNkulunkulu yosusa isandla sakhe sokuthi amvimbe. Then mubuka uverse 8. UJesu mayibuye uyayibulala le ndoda le. Kulapho ke eyakwambulwa khona lowo ngenamthetho eyakumqothula ngomoya womlomo wayo inkosi uJesu. Imbubhise ngokubonakala kwayo. Iyothi sabusa. Kusawu 7 years nje ithatha amandla. UJesu afike isasemandleni. Ayibhubhise ayibulale mhlambe nama supporters ayo ngaleso sikhathi uJesu ebuya ubulale zonke lezo zinto uma efika uJesu ezo set up umbuso wakhe and into Paul engicathi ufuna sizwe la uyoyibulala kalula uJesu lendoda ngomoya nje womlomo wayo ingathi uyovela iphepheza kuvele kuphele ngayo khombisa ukuthi noma iyobi namandla kangaka phezu kwabantu, ibusa phezu kwabo bonke, uSathane inikeza amandla, kodwa uyobi ngeyilutho kuJesu. Ukufika kukaJesu kuyoqeda njengayo le ndoda, kalula kanjalo ayibhubhise ngokufika kwayo. Ayiyukubulawa abantu, kodwa uyoqedwa ukufika kukaJesu, ezinye zezinto esenza sibone ukuthi into esekwi-future le, ayikenzeki le nto le. Ngoba uJesu akabuyi, azobulala inkosi ebusa umhlaba wonke ngokufika kwakhe. UPawule uthi kubazalwane ingakho nazi ukuthi usuku lenkosi alikafiki. Verse 9 kuya ku-12 sikhombisa ukuthi le ndoda yine eyoyenza iphumelele kule plani yayo. USathane uyobe ilekelela ngendlela angakaze alekelele ngayo omunye umuntu. Verse 9 ukufika kwalowo ongenamthetho kuyacaca emsebenzini kaSathane. Uyobe empowerishwa uSathane lamandla yobe nawo yobe wanikezwa uSathane encwadini yesambulo chapter 13 uyabona kuthiwa uSathane umnikeza isihlalo sakhe sobukhosi uSathane kuthiwa uNkulunkulu walelizwe uyabusa la emhlabeni uSathane uyothatha isihlalo sakhe sobukhosi asinikeze le ndoda ayifukule kwezepolitiki ayenze ikwazi ukuthatha amandla phezu kwabo bonke abanye abayobe bebusa uSathane uyoyilekelela ukufika kwalonge namthetho kuyacaca umsebenzi kaSathane osebenza ngawo wonke amandla uyomnikeza amandla angajwayelekile nangeyibonakalisi yokwazi ukwenza imangaliso lendoda imangaliso zamanga akuchazi ukuthi imangaliso okungazona ezangempela imangaliso ziyobe ziholela abantu ekholeni amanga ukuthi lendoda iwuNkulunkulu kodwa uyokwazi ukwenza ama-miracles. Encwadini yesambulo sibona ukuthi iyokwazi ngisho ukubiza umlilo ezulwini. Wehle umlilo vu ngempela. USathane namadimoni enza kube nomlilo wehle. Abantu babona ukuthi ngempela uNkulunkulu lo okwazi ukwenza lezi zinto. Iyokwenza imangaliso angekho omunye umuntu okwazi ukuzenza. Bese abantu bashiya iy'nkolo zabo baphume nasebandleni bayilandele. Yingakho kuyingozi bangcwele ukuthathwa imangaliso. Even nalezi ezingenzeki nizwe kuthiwa kwenzeka imangaliso kuphi ebandleni kuphi abazalwane bayofuna imangaliso noma lingekho izwi likaNkulunkulu. So ke uzobona masiqede la indlela omnqoba ngayo ukuhlala eqinisweni khohlwe imangaliso ngoba izwi likaNkulunkulu silinikeziwe lifakazelwe abantu esibalandelayo abantu abamile ezwini bayalishumayela bayaliphila asibo thina abantu abadonswa njengeimpumputhe bedonswa abantu abathi benzima ngathi mabethi naba bevusa abantu abafile bayeke mabethi naba besukumisa ishosha bayeke unayo yonke into oyidingayo mawunezwi likaNkulunkulu. So ke lendoda iyo badukisa abantu ngokwenza imangaliso. Ku verse 10 nangayo yonke inkohliso yokungalungi kwababhubhayo. Iyokwazi ukudukisa inqwaba yabantu ababhubhayo abantu abangakholwa iyo badukisa bayilandele kuyobe kune one world religion ngalezi ikhathi. Inkole yodwa kuyophela uIslam kuyophela uHindu kuyophela uJuda kuyophela inini zonke inkolo wonke umuntu emhlabeni uyobe landela le ndoda njengoNkulunkulu except labo abazi iqiniso likaNkulunkulu eyobazingela ke ifuna ukubabulala ngoba begoloza nangayo yonke inkohliso kwababhubhayo ngenxa yokuba bengavumanga ukuthanda iqiniso ukuze basindiswe badukiswa ngoba bengavumanga ukuthanda iqiniso ukuze basindiswe. Nali temu kufanele silenze iltrend bazalwane. Leli temu lokuthanda iqiniso. Thina sabantu abathanda iqiniso. Sifuna ukuzwa ukuthi uNkulunkulu utheni embhalweni. Asifuna ukuzwa inganekwana ne nezitori ixoxwa befundise emapulpiti zeimangaliso nanani sabantu abathanda iqiniso. Kubalulekile lokho awulikholwa nje iqiniso kuphela kumele libe yigugu kwena ulithanda izwi likaNkulunkulu uyithanda lezinto uNkulunkulu ayishoyo otherwise uyohamba nemoya nomphiki Kristu uma engafika namhlanje uyophuma umlandele ngoba vele uthanda imangaliso neningi bonke abangalithanda iqiniso bayodukiswa ngempela athi verse 11 ngalokho ke uNkulunkulu ubathumela ukulutheka ukulutheka okunamandla ukulutheka abayohluleka ukuresista wonke umuntu uyobe ikholo lento yobishiwe lendoda mayithi uNkulunkulu abayikwazi ukumelana namanga eyobe iza nawo neyimangaliso yobizenza ukwafakazela amanga awo baya bayolutheka kuyobe kuvela kuNkulunkulu futhi ngobe bahlulela because abalifuni iqiniso lakhe alihambisani neyinkanuko zabo bafuna amanga vele uNkulunkulu abadedeleke bawathola amanga angempela ukuze uNkulunkulu bathumela ukulutheka ukuze bakholwe ngamanga ukuba bahlulelwe bonke abangakholwanga iqiniso kodwa bejabulela ukungalungi nansi into engifuna uyinotise la abakholwanga iqiniso abalithanda iqiniso bajabulela ukungalungi zigade kungabo umuntu ojabulela ukonakala kada inhliziyo yakho ingathandi izinto eziphambene nentando kaNkulunkulu ngoba le ndoda iyoba sajusa ngazo abantu ibenze bayilandele. Amen. So ke mangikusummarizela lezi zinto uPaul ayibalayo ukuthi le ndoda iyoba injani. Indoda engenamthetho yenza umathanda wayo neyinkanuko nje zenhliziyo yayo yonakele ngendlela engajwayelekile. Indodana yokubhujiswa ibheke kubhujisweni bayophoxeka abayoyilandela bayibone njengento enamandla nangumfundisi onamandla nayo indodana kaNkulunkulu ibuyile ngempela bayilandele 7 years kuphelile iye kubhujisweni nabalandeli bayo iyophikisa yonke into ethi iyuNkulunkulu ifune ukukhonzwa yona njengoNkulunkulu okwamanje savinjiwe ivinjwe uNkulunkulu izokwambulwa ngesikhathi sayo iyobulawa inkosi uJesu mayibuya iyobe inikezwa amandla uSathane ilezo zinto eziwu6 uPaul asibonisa zona la ukuthi siyinqoba kanjani siyinqoba ngokuthanda iqiniso siyinqoba ngokuthanda ukulunga sikholwe iqiniso sithanda ukulunga sithanda iqiniso sibalekele ukonakala ileyo ndlela uNkulunkulu afuna silungiselele ngayo bangcwele niyayibona leyo nto lezi ndawo eziningi sengiyavala sengiqedile manje esiloku siyibuka njengoba sinifundise ngokubuya kuka Jesu into ecommon ozolokhu uyibona ukuthi indlela yokuba ready for ukubuya kuka Jesu akusiwona ama debates ngama details ne nokutatazela ngoba sewucathu uyalaza usuku ukuthanda iqiniso ukukholwa iqiniso ukuthanda ukulunga uphile ukulunga uJesu mayebuya ufuna ukufica unjalo uJesu mayebuya ufuna ukuba uyakhumbula ku Matthew 24 indoda eyayineyisebenze yahamba yayizweni elikude mayebuya ifuna ukuyifica izisebenzi zibhizi ngalezi zinto ebikade ishiye yayitshela ukuthi ayizenze kufana no madam ehambile eyemsebenzini
Uthande uma kwenzekile wabuya nje umuntu osebenza kwakhe engazelele ufuna ukumfica ebhize shanela ebhize mophenzana akafuna ukumfica ehleli ngasemnyango ebheka iwash ngaxatshwana makunjalo no Jesu njalo ufuna ukufica akuzume ubhize udaside endlini yakhe uma ukuthi ubizela ukudasida ufuna ukufica ubhize wenza lezi zinto akuyale ngazo sibe njengamadoda emintombi lezi ezishume ezi-5 ezayihlakaniphile ufuna ukusifica sibhizi sinazo lezi zinto ayifunayo ey'mpilweni zethu ngakho asenzeni kanjalo singadadazeli njengabasethesalonika ma kukhona othi uyalazi usuku noma othi selifikile noma othi lu-next week lizokwenzeka manje ningamnaki aluzi ukufika kungakaqali kwaba khona ukuhlubuka ebandleni likaNkulunkulu all over the world abantu belandela le ndoda engenamthetho siyoyibona mayisifikile ingakho sifundiswa ngayo ngakho asethuki asitatazeli siqhubeka nejob bathandekayo naweke okholwa ukuthi uzobuya kabili uJesu angabuya noma yini ayikho inkinga kodwa nawe uma ingahlutha noma yini akakuficeke uready usebenza ilokho uNkulunkulu akufuna thina sonke. Amen. Asikhuleke.